Gucci, I'm back. What's up, Zuko? What's that? Pull up, but I'm not twerk. So get do it times 10. How hell? We ain't a shit, my doll. Hey!
No, gag, gag, what is it?
Ozala, hey, Ozala, hey, Ozala, hey. Papa, 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 papa,
papa,
papa, papa,
papa, papa,
papa, papa, papa, papa,
papa, papa,
papa, papa, papa,
papa,
papa,
papa,
papa,
Beza mngani wami sigora sashiphoshi ngidobe ufishi kamasigebengu kwadobe kushobishobi uthi ungangikopelelani ngoba angiyena ukapteni ngiyambuza ungikopelelani uthi ukhiphe ihande eyinqeni ucathi nandi izohlulwa wa idistrict izophuma nginibhasha amakhanda asabe buhlungu idisciplini nizoyiphuza anikwazi ukusimaka kwanale free kick izonihlula nizobe nilebele ukuthithiza nikopha imsinsini izoluma lapha ePinetown ndink spin kick Nembezo unobhoza baqhanyelwe inophaqa i-string yaze kuyabhora KZN mangakhiphile sebengithanda njengosweet wakudala ngibacikile Anisa Mthembu udolo me-expressive feelings no Anisa Mthembu kumina ungilakwa njengephilisi u-N ungichaza when she used to say my name mina hhayi ngoba nkoba ngiveza i-ande
elarel
Umdlalo omuhle uqhubeka ubani underground sanoshisa njengami ubani underground othoka itheyo rashisa kuneyami isiphi isilima underground sanesidiswa njengami isiphi isincwadi underground esikhiphe itiye njengami flow mhlanga kubamba ngizokubhonya mgcwasa abantu uyasonta mfana wami uzoyisonda uyikakapane ngizoxhoba nanda apho siyakhona kudala bathi ngiyachoma itakalane ngiyasola mdala kodwa uyakhopha siphi le silima esunsangwini esinamadred uthi ushuni ukhiphe ushit of course you watch my ass now uyangikopha I'm glad we fan namatrata kwegwile ngathi amagay enza sex ngiyadlala kaputeya na ukopi kazilam nembeza uyeke irap ube yi-bodyguard lam sengiyangishiya manje ngiqhubeka noku-acta ama-punchline ama-flows babaya seyaphela
Seyangivala, ikhonkola fo, ubadabulela laba.